Bona e kikumeloi Foka champion.
Baby wangu wa zamani anataka turudiane. Kisa kaniona mitandaoni ekivimba na chino wanama. Exi wangu wa zamani anataka turudiane. Kisa kaniona mitandaoni ekivimba na chino wanama. Exi wangu bwana, sikutaki tena. Mina penzi jipya limenoga, sikutaki tena. Exi wangu, sikutaki tena. Mina baby mpya naipenda, sikutaki tena. Exi
pita kushoto,
exi
pita kushoto,
exi
pita kushoto, pita kushoto, pita kushoto,
exi
pita kushoto,
exi
pita kushoto,
exi
pita kushoto, pita kushoto, pita kushoto.
Mapo po 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 po
atujala.
I will go say, I will go say, yeah, ke
away kingo. Beruza 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 beruza
atujala.
Uliza nitakupenda yani mimi sasa hivi nampenda na nipenda kama nini yani mpaka uamini eti wote piga chini. Unaitaka tena kwanza ex mazafa au kisa nimewini maisha haya ya mjini? Awe
nina brisi za mama, I wish balidi kinywaji nishindwe kunywa. Takunywa kwenye akili yako, usizani na kukumbuka hakuna. Takunywa waita reta yuku shisha twavuta waitareta. Na faina wana stressi sinami, sinami aiba. No, 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 aiba. No, 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 no.
Awake kiko babala udona wakimbiza,
wakimbiza.
Esi wote pike chini, pike chini, pike chini.
Esi
pita kushoto,
esi
pita kushoto,
esi
pita kushoto, pita kushoto, pita kushoto,
esi
pita kushoto,
esi
pita kushoto,
esi
pita kushoto, pita kushoto, pita kushoto, pita kushoto.